Radio Pulpit, 657 AM.
Tekatsena kwe kilimelise baretsi botlhe ba Radio Pulpit, your daily companion on 657. Lamelina ke moruti thata ya ona seleka atumela ri ketle mogo ka lefoko la modimo. Rabala mogo buka ya Genesis kgaolo ya bosume a mararu timana tsume a mararu le bosupa timana ya bolsume le borobedi. Go fitlha ka temana ya bosome a mararo, Genesis 37:18-30, Genesis 37:18-30. Jaanong ya re ba mmona a sa le kgakala a ise a ba atamele, ba mologala maano a go mmolaya. Barana ba re bonang ra ditoro ke yo le o yetla, re tle re mmolaeng re mo latlhele mo sedibeng sengwe. Re tla re o jelwe ke sebata, re tla bona gore ditoro tsa gagwe di tla dirafala jang. Ya re Rubene a utlwa jalo a mogolola mo diatleng tsa bone a re se mmolaeng. Rubene a ba raya a re se tsololeng madi, mo latlheleng mo sedibeng se se mo sekakeng, mme lo seka lo a mmolaya. A re jalo gore a mogolole mo diatleng tsa bone a mmusetse kwa go rragwe. Jaanong ya re Josefa a sena go fitlha kwa go bo mogolo e ba mo apola seaparo, e bong sele se se leele se se nang le mabogo se a se apereng, ba mo tsaya ba mo latlhela mo sedibeng, mme sediba seo sa bo se kgadile go sena metsi mo go sona. Jaanong banna fafatshe ba ja, ya re ba tlhatlhosa matlho ba bona go tla lesomo la ba Ismaele, ba tswa ko gwa kwa Goliate, dikamela tsa bone tsa bo di rwele boroku le ditlhare le ditlolo tse dinkgang monate, ba di isa kwa Egepetwa. Ke fa Juta a raya bo morwarragwe a re, go tla re thusa eng fa re bolaya monna rona re loba madi a gagwe a re mo rekiseng mo ba Ismaeleng, mme a diatla tsa rona di seka tsa mmolaya, gonne ke monna rona le nama ya rona. Bomorwarragwe ba dumalana naye. Jaanong ya re go feta barekisi ba Mamidiane, ba mogolo wa Josefa ba mogoga ba montsha mo sedibeng, ba rekisa Josefa mo go ba Ismaele ka diselefera di le some a mabedi, mme bone ba ya le ena kwa Egepetwa. Ya re Rubena a boela kwa sedibeng a fitlhela Josefa a seo mo go sona, ke fa a ikgagola diaparo a boela kwa go bo monnawe a re, mosimane gayo, mme nna ke tla ya kae? Mme ba tsaya seaparo sa go Josefa ba tlhaba phoko, ba ina seaparo mo mading, ba se romela kwa go rabo, ba se fitlhisa mo go ene, ba re ke se re se thwetseng, a ko sekaseke o bone gore a ke seaparo sa morwao gongwe nnyaya. Ya re a bona a re ke seaparo sa ga morwa ke sebata se mo jele, ruri Josefa o gagogantswe. Modimo wa rona ka leina la Jesu wa Nazareth re a rapela re a dumela. Bua le rona ka lefoko la gago, re thuse ka lefoko la gago. Leina la Jesu Kriste morena, amen. Ke go dumedise gape moreetsi, ke be ke go amogele ka diatla tsopedi gona fa. A ke re bue gannyane le batho ba go teng ke batšha mo letsatsing le re berekisa kgangkhutso e ya mosimane o. Setlhogo sa rona re re, o seke wa latlha toro ya gago, o seke wa latlhegelwa ke toro ya gago, o seka wa tlhoboga toro, wa tlhoboga Modimo. Don't let go of your dream. Don't give up on God. Don't give up on your dreams. Temana ya le bolosome le borobedi e re simolotseng go bala ka yone ya re ba mmana a sa le kgakala a re berekise go bona o sa le kgakala eo gore ya re pele ga wena o itemoga se o leng sone ba be ba setse ba go lemogile o sa le kgakala gore o mang o eng o tla fetoga eng mo botshelong. Ya re ba bona se a leng sone ba shakgala ba kwata ke tlwaelo. Moshe bana ga ba ne ba bolawa go ne go lelwa gore go mogolodi mogare ga bone. Jesu ga bana ba bolawa kgang e ne le go bolaya toro, kgang e le go bolaya maikaelelo a Modimo ka botshelonyana jo. Bothata ga se seo se dirileng kana seo sa se dirang, bothata ke maitlhomo le maikaelelo a Modimo ka botshelonyana jo. Bothata bo re kopanang le bona fa ke gore ga se batho ba ba kgakala le wena ba ba tlileng go dirisiwa ke maba go senya botshelo jwa gago, ga se batho ba ba kgakala le wena ba ba tlileng go nna didiriswa tsa maba go bolaya ditoronyana tse, ke batho ba ba leng gaufi le wena ba ba fetogang didiriswa tota mo letsogong la ga Satane. Mme go ka tlhokega gore o lemoge gore bothata ga se Judase o wa go rekisang, bothata ga se Petero o wa go itatolang, bothata ke thato ya Modimo ka botshelo jwa gago. Joseph ga go sepe se se molato sa se direng. The abuse, the hate that you are experiencing, go tloga go batho ba ba kabeng ba go rata ba go tlhokomela, go tloga go batho ba e kabeng le bone ba ba go thusang gore o ithate o ipone ka tsela e e tshwanetseng, ga se wena sebako. Mme ebile le batho ba bothata ga se bone lebaka. Le Judase a ipolayang ga a fetsa go itharabologelwa a lemoga gore o bolaile Jesu ka phoso ebile e ne e se maikaelelo a gagwe tota tota o ne a diriswa ke Satane. Bibele a re aya a ipolaya. O tshwanetse o elelelwe gore bothata ga se batho ba, bothata ke moya o ka mo morago ga batho ba, ke moya o bonang bokamoso jo, ke Satane wa o bonang kotsi e o leng yone mo pusong ya gage. Don't let go of your dreams. O seka tlogela abuse e bolaya ditoro tsa gago. O seka tlogela go latlhwa ke ntate kana ke mme e bolawa e bolaya ditoro tsa gago. O seka tlogela go tlhophollwa o sa fiwe di-privileges tse bana ba bangwe ba di kry-ang. O seka tlogela selo seo se bolaya ditoro tsa gago. O seka tlogela verbal abuse, emotional abuse, the physical abuse and whatever else kind of abuse e ba go fang yone, your brothers, your uncles, your sisters, your father, your mother. Don't allow any form of abuse destroy who you are, destroy, take away the dream. O seka tlogela sepe sa dilo tse se utswa ditoro ditabatabelo tsa pelo ya gago. Se Modimo a se boletseng ka wena se tla ema, se tla phetagala, se tla tlhomama. Batho botlhe ba ba biditsweng ke Modimo ka pitso e kgolo ba feta dilong pele ga ba fetoga se ba tsaletseng go nna sone. Bo Mandela ga ba fetoga banna botsietsi mašhinini ga re bue maina a bone fela ka phoso. Bo Steve Biko ga re bue maina a bone fela ka phoso. Di ba fetile dilong tse di botlhoko go tsholotswe madi. Ga se wena wa ntlha wena ngwana wa ka gore o fete dilong. Bebele a re jaanong ya re ba mmona sa le kgakala ba go bone go sa le gale gore o mang o ya ko kae mo bophelong, ba tenwa ke se ba se bonang ko pele. A ise a ba mologela maano a go mmolaya tla ke re mo go wena manotlhe a go go bolaya ga a na phethagala manotlhe a go tseya botshelo ba gago ga a na diragala manotlhe a go go poisona ga a na manotlhe a go thibela gore o seka rutega ga a ne a atlega o tla nna selo se modimo a go planetseng gore o tle ba rana bana bonang ra ditoro ke yo lewetla a re mmolayeng re mo latlhele mo sedibeng sengwe mothata ke ditoro tse bebele re ba mo latlhela mo sedibeng bebele re sediba sabe ka nake o se sena metsi sediba modimo a ba dirile gore sekgale sediba sebe se sena maatla a go mmolaya ka metsi sediba sebe se sena maatla a go mokgama ke rapela gore dibetsa tsotlhe tse ba di dirisang kgatlhanong le wena di tlhoke maatla a go go bolaya ba latlhetse Jesu mo lebitleng matsatsi a mararo jaaka ba latlhetse o mo sedibeng ka tsholofelo ya gore o tla kgangwa ke metsi mare bibele ya re modimo a kabe a kgadisitse sediba a dibetsa tsotlhe tse di bopilweng kgatlhanong le wena di seka tsa ema di seka tsa tlhomama di seka tsa phethagala fela jaaka Jesu a tsogile ka letsatsi la boraro Josefa a tswa mo sedibeng ga modimo a na le plane ya gagwe ka wena ga gore taba gore ba go latlhela mo kae you'll keep on rising you'll keep on coming out sediba se tshwana le lebitla ka lebaka la gore ga gona phatlha mo tlileng go tswa mo teng ga gona monyako ga gona le fenstere mo tlileng go tswa mo teng go a go tlhokega gore mongwe a go ntshe ka moo ga ba go latlhetse mo sedibeng ba fetsa le mogopolo gore go fedile ka ene ga gona se a ka se dirang re mo latlhetse mo petseng kwa leng metsi a feditse ka ena Jesu ba ne ba re re feditse o kae Jesunyana o neng le bolela ka ena o kae mesia o le neng le o kae morekolodi mogolodi mara letsatsi la boraro la fitlha ka gongwe ke bolela bjana o mo gare ga sediba you can't see the way out ga gona fenstere mo kareng ke tla itshukunyetsa ga gona monyako mo o reng ke tla phonyoga the enemy is saying mo situationeng e a ka se tsamaya a tswile ke bokhutlho ditoro tse o tsamayang ka tsona ga se tsa gago ke thato ya modimo ka botshelo ba gago mme ga modimo a supile ka monwana ga gona sepe gore ba go latlhela mo go eng ga gona sepe gore sediba se boteng go le go kana kang Jehova ramasedi a poloko o tla fitlha sedibeng o tla kgoma Rubene a more a re o tla be wa montsha sedibeng se Bebele ya ka ere ke Juda waring but he is our blood how can we kill him ke rapela modimo gore go nne le mongwali esi wa fetola mbaba di tlhaloganyo go nne go le mongwali esi wa tsenong ke modimo mo pelong go nne le aliesi wa tla berekisong ke modimo go go swatola le go boloka botshelo ba gago ga ba e tlhalosa ba re Juda means praise ba re mo seemong galalesa o tsholetse leina la modimo ore wena ga o palelwe Jehova go tshwatola go nkgolola mo seemong se sediba ga sa ka sa mmolaya a kitse gore ke mofuta ofe wa lebitla o ba go latlhetseng mo go yona what I know is the third day you will come a kitse gore sediba sa gago se boteng go le go kana kang your Judah will rise and will pick you up out of your pit ha gore taba gore how long have you been in the pit Judah will rise. Praise will rise. The name of the Lord is a strong tower. Ga gona taba gore ke sidiba sa di finances, ke sidiba sa di marital problems, ke sidiba sa di social relationship problems. Ga gona taba gore sidiba se se boteng. A Judah will rise and a Judah will say, but he is our brother, we can't let him die inside this pit. Ke rapela morena bibele ya ka ere ba molatlhela sidibeng ke rata mafoko a mong o kile a tlhalosa re sidiba ga gona ko o ka shebang teng ntle le ko godimo fenstere e nosi ya sidiba ke go sheba ko godimo mare ga o sheba ko godimo wa leng ko le godimong o tla bona seemo sa gage o tla tshikinyega mo setilong sa gago sa borena le sa bogosi o tla thusa bophelo ba gago. Bebele a re ba mo latlhela mo sedibeng. Bebele a re Judase Juda o re mo go bone a re mo ntsheng mo sedibe se latlhe ditoro ka ntlha ya sediba se emelang hopelessness and despair. Sidiba means there is no hope, there is no way out. Sidiba se ra gore bona go fedile go padile ke le tlhogonolo. Bebele a ka re there is nothing too hard for God. Ha gona taba gore satane go latlhetse mo go leng mo go eng modimo o tla go ntsha ga ba fetso mo ntsha. Bibele a re ba kopana le ba midiane ba feta ka dikamela ba ya ba tswa Giliate ba ya ba tshotse borokgo le ditlhare le ditlolo tse di nkgang monate ba nkgopotse ka letsatsi le Jesu a neng a tsala ka lone ga tswa banna ba tswa botlhabatsatsi ba tshwere tsotlhe tse dintle tse di monate tse di turu ba di tlisetsa Jesu. E kare ga Modimo a biditse motho go na le go nna le dilonyana tse di tsamaelanang botshelo jwa ga Jesu le botshelo jwa ga Josepha di tsamaya di amana. E kare ga Modimo a na le plane ka bophelo ba gago o tla feta mo go tsone dilo tse Jesu sebele sa gagwe a fetileng mo go tsone. Bibele a re ba tlhaga ko ba tlhagang mongwe a re mo rekise go rekiswa lefoko la sekgowa la re betrayal. Ga motho o mo tshepileng a go rekisa, ga motho o go ikantseng a go fetogela, ga tsala ya gago, ga monna mosadi ntatago e le ene a go neelang matsogong a babe, e le ene a go furalang, e le ene a go tlhapelang matsogo, e le ene a rang baba bare irang se le senyakang ka ene. Re bebele Judase a tla a suna a embrace Jesu ka the kiss of death, a mo rekisa ka dišilengnyana dibalwa, a mo neela morafose le wa baroma. Mare ke yona thekiso ye e mo isitseng sefapanong, ke yona thekiso ye e mo dirileng morena wa marere, ke thekiso ye e phetagaditseng thato ya gage. Ke bona bababa ba a rekiseditsweng ko go bone ba mo isitseng ko destining ya gage. Paulo kwa la baroma are gonne tsotlhe di re direla molemong wa bao ba biditsweng go ya ka boitlhomo jwa Modimo le bao ba ratang Modimo, tsotlhe di tla berekisetswa molemong wa bone. Ba mo rekisa ba mo isa egepeta, ga a tsena egepetwa o tsena ga Potifaro. Ga Potifaro monna wa berekang puso wa mo kwetlisa wa mo rupisa, o mo ruta gore puso e tsamaisiwa jang. Ga ba re ba rekisa, ga ba re ba go betraya, ba go latlhela ko pitsong ya gago, ba go latlhela ko ditorong tsa gago, bogala ka bo bitterness e le kwato le tshakgalo ye ya gore ke rekisitswe ke batho ba neng ke ba tshepa, ke latlhilwe ke batho ba neng ke ba tshepa, batho ba neng ke reke ka ba ikanya di-confidante tsa me, batho ba neng ke re ke bona ba tla nthusang mo botshelong, ke bona a ke bona a e ka nna wena, a e ka nna lona, nka se go tshwarele ngwanaka, ga go tiwe jalo, nka se tlhele ke lebala tse o ntirileng, ga go tiwe jalo ngwana, ngwana wa ka. That very abuse ya go latlhiwa, ya go furallwa, ya go rejectiwa, ya go bofiwa ka diketane, le go bofiwa ka dithapo, o neelwa jaaka phologolo kana selo fela ko go batho ba o sa ba itseng, ba tla go rwala ka yone tsela eo, and they will take you to your destiny, to your con. Ke batla gore o simolole go bona baba ba gago ka leitlho le le tshwanetseng, o lemoge gore Modimo o berekisa bona batho ba go go dira selo se o tshwanetseng gore o nne sone, o lemoge gore Modimo o phetagatsa thato ya gago ka nakonyana go botlhoko, ka nakonyana ga o utlwisise, ka nakonyana o imetswe, go na le dikeledi mo gare, go na le feelings of betrayal and disappointment. Bagale, batho ba bagolo mo bophelong ba dirwa jalo, ba betliwa jalo. Batho ba bagolo mo bophelong ga ba ke ba tlhoka mabadi le matsadi a batho ba ba kileng ba tsamaya ba ba tshepa. Botlhoko ba go latlhwa le go furallwa ke tsela. Bebele ya ke a re ba mo rekisetsa ba Midian letsatsi letla. Judas o tla latlhela madi mo pele ga bao a rekisitseng Jesu, a ba rekisetsa bona, a re se ke se dirileng molato wa mogolo. Bebele ya ke a re the brothers came to a point, ba fitlha ko egepeta, Modimo na le mokgwa, ba fitlha ko egepeta ba khunama ba re a ke wena Josepha, a ke wena, a re yes I am Joseph. Ke re mo go wena ba go rekisang ga ba itse gore ke gone ga ba phetagatsa thato, ba ba go latlhang ga ba itse gore ke gone ga ba go phusetsa ko pitsong, ba ba go furallang ga ba itse gore ke bone ga ba go dira gore o tlose matlho mo bathong, wa tsepe mo go Jesu gore Jesu a phethagatse thato ya gage ka botshelo ba gago. Bebele ya ka ya re ba mo rekisa ba mo aba. Na ke re mo go wena tia, o matlafale. Josepha, ditoro tsa gage di phethagaditswe ke go rekisiwa. Ditoro tsa ga Josepha di ne di ka seke tsa phethagala ga Josepha a ne a sa rekisiwa. O seke wa latlha ditoro tsa gage. Daniele ke ole ke ra ditoro yo mongwe o ko lefatsheng la Babilona, ba rekiseditswe keo, ba thupilwe, ba gateletswe, mara gona koo Modimo wa motsholetsa ga le koo, o sekisediwa tumelo ya gagwe, o sekisediwa thapelo. Bebele re a rapela matsatsi a mararo, tota letsatsi gararo mo letsatsing a shebile lefatshe la Jerusalema ko a neng a tswa ko teng, a rapelela kgololesego ya bana ba Iseraele mona gona lefatsheng leo, go betrayiwa ke ba neng a dira le bone, go lwantshetswa tumelo ya ga dira gore a tsholetswe ko pusong ya Babilona. A ke itse gore o feta e ka nne le go tlhoka tšhelete wena ngwana wa ka, e ka nne le gore batsadi ba lwele ba kgaogana ba go tlogela o le thubagane o sa itse gore o tlhopha o mofeng. e ka ne ile gore rra go a re wena ga o ngwana wa gagwe e ka ne ile gore mma go o go lwantshetsa gore ba kgaogane jang yena le rrago ga gona molato wena sheba sefapano o shebe Jesu go tenya sefapano o go swetse wa go rata wa go kgathalela o batla go go tlhokomela o batla go go godisa ba tshwarele o ba segofatse o ba rapelle o ba re o re morena ba tshwarele ga ba itse seo ba se dirang Josepha o ilalela dikeledi tsa botlhoko le boitumelo ga a bona bogolo ba modimo phetagala ka letsatsi leo a fetoga kgosi ga a bona ka letsatsi leo ba tla ba khunama mo pele ga gage ba re is it you Joseph our brother or yes it is me God has made me the king of Egypt and God has made me the king over you se modimo a se bolelang modimo a se phetagatsa ga go sebetsa sepe se satana a ka se tlhamang kgatlhanong le wena se se tla emang sa tlhomama sa go thibela go fetoga se modimo a se tlhomile ga e ka ke ya nna botlhoki ga e ka nna ka ke ya nna school fees ga e ka ke ya nna teachere wa sa go rateng ga e ka ke ya nna next door neighbor ga e ka ke ya nna the uncle that hates you so badly ga o tsweletse go tshepa modimo o tla nna se modimo a go beleditseng gore o nne sone modimo wa rona ka leina la Jesu o re itse ka maina ga go setse go fitlhagetseng ka rona re fe maatla re bana re bannye ga re na maatla kgatlhanong le ba ba re sotlhakang re fe kagiso mo gare ga diphefo re swatole o re boloke o re sireletse o re ise ko o re ebeleditseng ko ditorong tsa rona di leng ko teng leineng la Jesu Kereste mo rena re a rapela re a dumela leina la gago leboke ka go sa feleng amen ke lebogele bagaetso re kopana gape beking e tlang gona fa same place same time and please keep the faith
from your ear to your heart to your mouth to your feet join this life on 657 AM
if you need prayer please send your request to prayer@radiopulpit.co.za or WhatsApp 067-429-7564 or go to Radio Pulpit website on www.radiopulpit.co.za.
The search continues for top quality South African Christian music. If you are a new artist or releasing a new CD, then send it to Radio Pulpit. For more information, please visit the Radio Pulpit website. That's www.radiopulpit.co.za. Or phone us during office hours, 012-334-1200. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.